Yeah, super, yeah. I'll see you still alive.
She the only one for me. Ananifanya mi napata raha. Akiwa mbali na kosa la. Nisipomwona mi nachacha wa. She the only one for me. Ananifanya mi napata raha. Akiwa mbali na kosa la. Nisipomwona mi nachacha wa.
For you, then why did you go? Why did you leave me feeling broken? For you, then why did you go? Yeah. Why did you leave my heart on fire?
Sequeli.
You promised to fight,
Dio.
Love me for life.
Okay.
Now I feel deserted.
No,
you promised to fight,
yeah.
Love me for life. Now I feel deserted.
Nayo ndani ya mtima natamani unielewe mimi
sivyo nilivyo wanavyosema
kama mapenzi ya kweli
mimi nimejazwa nayo ndani ya mtima ninakupenda tu wewe hakuna mwingine wewe abesa nilikwenda kidogo wakasema yo
wanachotaka baby
I'm gonna make it.